Festival Food Day.
Risto Records.
Holy Challenger. Wara challenging. Ma ex wara challenging.
Wara life
changer.
Wara challenging.
Fetulie no tulikwela.
Holy Challenger.
Wara challenging. Ma ex wara challenging.
Wara life
changer.
Wara challenging.
Fetulie no tulikwela finger.
Kati sagala kumanya viva fako. Sagala na kumanya vebaliko. Ekwambuli lakati bebe chidako. Chovu tufu ye gwaliko. Oh my baby, you make me crazy. Girl, omukwano gonze gwandalusa. Promise me baby, you never leave me. Girl, omukwano gonze gwanjusa yusa. Omutima kuleka gudaga. Mukwano chendiko sisaga. Amasima muli nkwetaga. Because you're my challenge.
Holy challenger.
Wara challenging.
Ma ex wara challenging.
Wafuka life
changer.
Wara challenging.
Fetulie no tulikwela finger.
Holy challenger.
Wara challenging. Ma ex wara challenging.
Wafuka life
changer.
Wara
challenging. Fetulie no tulikwela finger.
Katuto ulireza viva gamba. Ma ex vogera nyo chingamba. Girl, chovola banabe samba. Vakala dukoneki, vakala makoleke bochikola. Katonda tali kusonyiwa, bambi tali kusonyiwa. Girl, anti wava challengeinga. Fetulieno tulikwela vinga. Kati yekwe kwe misinga. Bali avalala sichetaga. Now tell me what you really want. I wanna get into your heart. Avalala va getting it out. Getting
holy
out.
Challenger,
wara challenging.
Ma ex wara challenging.
Wafuka life
changer,
wara challenging.
Fetulie no tulikwela finger.
Holy Challenger,
wara challenging. Ma ex wara challenging.
Wafuka life
changer,
wara challenging.
Fetulie no tulikwela finger.
Devi Pro, Badest Alan, Kawuz Management.
Sagala kumanya viva fako. Sagala na kumanya viva.